ay 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 tuko na dili na sanaipe kwa mara ya pili dondo koko dondo koko dondo koko sija kukata zaka kula kwa macho ukitaka akilini mafikira jasa kiniwe Usidanganye na wala simalia mtu Chunga usije kafanya kutu Muda mrefu kisu huwa kutu kiniwe Uwajuaje
Pigia domo mitarani Eti wanijua tangu zamani Mimi nawe wapi kwa wapi we
Sini, sini jaji ye
Sini jaji yo
Sini jaji ye
Sini jaji yo
Unijui we
Wanijua o
Waujua we
Wangu msimamo hey. Simama imara
Kuna jambo, hey Matamshini mwako, hamna moshi Wala moto Una papara, katarumbeza Kisha kinaga, bila kusita Sambaza bala, kila kukisha Una haya wewe
Piga domo mitarani Eti wanijua tangu zamani Mimi nawe wapi kwa wapi we
Sini, sini jaji ye
Sini jaji yo
Sini jaji ye
Sini jaji yo
Unijui we
Wanijuao
Waujua we
Wangu msimamo hey.
Simama imara
Ujilinde
Simama imara
Ujilinde
Simama imara
Watu wote hey. Wakuone Papapapapara Papapapapara Papapapapara
Una choko 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 za nazo longo 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 zako siho 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 hoja watakuja domtoa Una choko 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 za nazo longo Longo, longo zako siho, siho, siho hoja watakuja gondoa
Piga domo mitarani, wanijua tangu zamani Mimi nawe wapi kwa wapi we
Sini, sini jaji ye
Sini jaji yo